inkastoo roobabku qowdii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayooyin ah hano saameen ku waladii bulshada, haddana wali Baayooyin ah hano shal daran oo si eed aan saameey hanas oo dadka barkacyaalka ee Konola goobo biimareenada ee iyadoo minateed iyo biyo iyo buusimenga dadkan oo idosho ku sameysan geeda Baayooyin iyo dharliski hirhiri yanaan hayna hano gabaad fayle ku heli kara taas oo na sababti ini roobabka ugu wadaaya magaalada Baydhabo iyo saameynga agabsho dharki joodariyalki iyo kajiifada jaran iyo hano kumide xoolog iyo lahaayanga maadaama idosho badansho iyo galan fatahaadka biyo xaalada adag iyo kunuuliyin hadda hano kumide dadka barkacyaalka ee magaalada Baydhabo hanas oo yanbaayin ini gargaar degdeg ay la diirsiya Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafti Gareena oo horey u soo qaadalay xaalado ku teegan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee haysta shacabka iyo ka baaqi in hay'ado samafalada iyo dowlada iyo ku shaqeeyaan sidii gurmad fayl oo degdeg ah iyo lanka sameey lahaayee
Alxamdulillaah roob Ilaahay nasi roobku roobkii un hordhaan gordaan ma ekan ku saameen badanyi iyo hantu ah hoola warna fanghayna obana aadin oo badbaadiya hanta la raab majarta dadku kulligaana bana saamay bay dhow dhongan ila qabta gaar ahaan un masar korna dadku koowad baytin may walay biyo buuni hanoo dhiyaan kan ayo eh minnatadan ilaa hada dhatiyo waagi roob bilaaw ya hada dhatiyo sodon yon hay siyad maalmood ya roobkun qobadahay sodon siyad kas maalmood salaaneen ka socod maalahalinta manufeerin gudeteedii tubo iyo onahay meelo bilaa ku dhaansada jari gaardamaal la kala kooyay biyoogyo haayeen meelilanka bahaay mis tubyalki biiba wada gureen tubo shaqeeyay tan leh dhibaatada nin ka doran ma eeta horti google magabna google ogi daada gaade majarta joodare lanka alinti gabe yaba biibuysintay wal gami nafta banaadanka yaa muhiim ah yaada arnay horta wlaada saaska badbaadini
biyo hortiyo baad muhaysan dhigo ka dhajarna lama boholo dhatiyo ka jarna antan moos ay adaragahay ti feeragay ka sheeni dago waayay in shagayna ee la jar unuqon shaka tablo ee la jar han ani feeragay ka sheeni ba aga muhaysad biyo muhaysad biyo oo han galiyana in ku dheer dhabaatan tama dhaafas Eneheyddi samatal ilaheem hadle neen ahasan nagdo fadaan
bismillaahir rahmaan rahiim mayna haye bi oo dhabaatay dadayt bahara dadka jirni neer guri karsado luway neer ifado luway guri la wayni taashiga wayni andur bwaan hidi kaasan hay taashiga hayseen guri la hayseen baaran hayseen waan haysan malle
ana oo magaal ee aron urta maxamed ali leero oo ku koy geemarida baadi meel antan aan meel ma dhaayti leego koy oo kaam ku andu suul leego badan tagana alxamdulillaah shukr rabbi alamin muqaddir ilaahay ni dheedi daad badan hanu mari dhibaato badan aragna oo raashinka aan haysan biyo aan haysan baadkan aan haysan dhul aan haysan
yaal kanoon hada barasiin diidi dhul bajar iyo et ala dhabaatan in gersi nanin ku noolado walaalno way jiraan.